Unaambiwa kama kuja kama kawe, jite mfarume.
Producer Michael,
we mambo bado, we mambo bado, mambo bado, we mambo bado, mambo bado, we mambo bado, mambo bado, we mambo bado.
Biwa kama kawaida kama kama, jite msanga sumu, kambari yao.
Maiko na mziki wa bongo, ulivo badilika mama. Tuto vibo sile, to wengi mambo super. Na wano iba utumbo, na wano kubarika.
Mambo bade, we mambo bade. Mambo bade, we mambo bade. Mambo bade, we mambo bade. Mambo bade, we mambo bade.
Watoto wa mama, wanachonga mtani. Mina kaza buti, kazi yangu mziki. Wajue, mido kiboko ya. Wajue, mido farume wao. Mambo bado, bado, bado. Mambo bado, bado, bado. Bado, bado, yeah.
Mambo bado,
bado, bado, bado, bado.
Mambo bado,
wanangu watemeke Gamboni.
Mambo bado,
bado, bado, mi bado.
Mambo bado,
wanini mnanisesha wanakuni.
Mambo bado,
mzikini na udai.
Mambo bado,
yani toka kitabu nipo kweneke.
Mambo bado,
bado, mambo bado, bado.
Mambo bado,
sijapata maelele unaonitakazia.
Mambo bado,
bado, bado, bado, eh.
Mambo bado,
ata maiko nifaka anaye.
Mambo bado,
game solo palidia kidogo dogo. Osman Kaungu, salamu wa Dubai. Bari tu hiyo, sikia muziki mzuri. Wawe, wite dadi mnyama. Watoto nako zikitengo, Shumari kamili. Suwabuli, bigi fidi atali, babu kali. Wite wasi mpunga nazi, watoto mnatizi. Aminia, salimia shemeji. Yapa hii kambali yao. Wewe anahitwa producer Michael Simba Lifakana. Walete